toutes les femmes du Mali.
Eɗen mbaawi sakkaade ɗiɗo ñawuuji ɗi banngal huncangol hoore Harou Sembe Thialɗi e wattande hakkillo nguurdam muɗum. Ɗum woni ko holliti docteur Fatoumata Sidibe Natogoma, oncologue to Ponge. O wi kanko dunke kabaru cancer ngaji momuɗo enɗi muɗum ma dunno ƴewde ɗi le machine haawi laataade sababu anndude no yaafiri kabaru cancer to rewɓe. O holliti wiide ɗum won ko yirwi jaati le leydi Mali ɗo banngal haɓo oɗo ñaw o. Cancer indi yo guubo e cancer ngaji rewɓe le adunaaru ndu. Wakkati joni o le leydi Mali eɓe mbara huñaji ɗiɗon e temeɗe joyon ñawɓe battu hitande 2020. Ɓeydade ɗum ɗum ko wiyete cancer col. Ñawɓe muɗum nawara huñaji ɗiɗon ko ñawuli mbawɗi jaati sawrede. Ɗum fof cancer col o le leydi Mali. Oɗo ñaw o heydi caggal saabi immadaraji ɗi gaɗete muɗum mbuɗu joɓotake. Kala cakkite yontere to sesef ngaji l'hôpital ngaji e session ngaji yogaji. Ɗiɗo ñawuji cancer ɗiɗe na tampina sanne rewɓe. Sabi sato so ñawuji ɗi yirwi sanne e terɗe maɓɓe ɓuɓe wajibi oppugol. Ndenno nokku o tacca fi ɗum sambinan leyɓi joomum fof caaman matata jaati terɗe joomum. Ɓeɗade ɗum ɗum foƴan sanne yogaji e kuteji dow ngurdam debbo cawiɗo o ñaw o. Rewɓe chrétien en kati tiriki ñande alarbare nde ɗiɗi lewru février yiltagol maɓɓe hakkunde ardiɓe diina chrétien en kati. Fanda muɗum wonno totondiral hakkillaji e jowtude pasteur en e ley huncangol hoore golleji maɓɓe. To ɓuurem toon cogun nebam jaba e kañe somoyaji goɗɗi ɓeyɗi tiiɗude ley lumuji ɗi e wi kamɓe rewɓe defoɓe. Ndenno ɓe holliti jogade sugula ɗiɗo sellaji coggu ñamduji ɗi. Fedde lolirde case de la paix na jokkodiri batuji yalla lamkoɓe kañe commerçant en ɓe na ɓeydoro faamu kabaru muɗum. Ɗum timta yewtere meɗen rewɓe lullirde toutes les femmes du Mali yo en ji yontere warore.